Ramlay waxaan jeclaan ragayyo inaad rumbay hidasho kasqabowdeg Ramlay waxaan jeclaan ragayyo inaad rumbay hidasho kasqabowdeg Ramlay waxaan jeclaan ritibaar qabiyo gil rugalay inaad waalidka hawra Ramlay waxaan jeclaa ritibaar qabi gel rugale inaan waalidka hawraro Ramlo ruuxiyey markab ii rooxaday Adar oob caashaqey tu markaba urro Ramlo ruuxiyey markab ii rooxaday Adar oob caashaqey tu markaba urro Ramlaruuxiyey markabkii raaxaday Adar roob caashaqey tu markaba urro Ramlaruuxiyey markabkii raaxaday Adar roob caashaqey tu markaba urro Riyaha ruuxday
Halaale, halaale
Kuy dareenka urroray
Halaale, halaale
Adabar baystay
Halaale, halaale
Unaru dadiso
Halaale, halaale
Laanta miyan reysa gaar Kukuradina yaayay Ramlaay Laanta miyan reysa gaar Ayay Ramlaay qayyo sida tahay rumahan lagu reeyay baan hanba ku raadi kasbar waa qayyo sida tahay rumahan lagu reeyay baan hanba ku raadi awna rudadi saadiga roobka caashaq urusheeyay ramla iyo ku raadinay awna rudadi saadiga roobka caashaq urusheeyay ramla iyo ku raadinay ramla ruuxiyey markabkii raaxaday ana roob caashaqey tu markaba urro ramla ruuxiyey markabkii raaxaday ana roob caashaqey tu markaba urro ayu diirin ramla ruuxiyey markabkii raaxaday ana roob caashaqey tu markaba urro ramla ruuxiyey markabkii raaxaday ana roob caashaqey tu markaba Arriyaga ruuxday
halale halale
hooy dareenka urroray
halale halale
hooyada barbaystay
halale halale
wana haruudayse
halale halale
olanta miyan miyan reysan karaayay ilanta miyan miyan reysan karaayay ramlaay